My heart, right on this side, and I can love your love. Red love is what you decide. I hope you decide to make me your king. Yeah, yeah, yeah. Oh, when you're my lolazini, oh, my summer song, and when you're no mwezi, your voice, oh, your girl, I'm a castillery. Love, baby, I'm a gonna know the money.
Jagala, we in Bidolu Yimba, we in Bidolu Yimba, Erin Yaloni, Imbe Muru Yimba, Imbe Muru Yimba. Jagala kuyimbira oluyimba, kuyimbira oluyimba, erinnya lyo ndiyimbe mu luyimba, ndiyimbe mu luyimba.
Baby girl, wamaze mbeera nkukwateko, onyimbire munakayimba bibya kaliko, abo baveeko bayaye bapokopoko, wabula baby nze wankulilele fakofako, bira nkutwaleko kugira ku mudisiko, onyenyezeemu bibya kawateko. We love the way you shake your bam bam. Yeah, X will never chimuluma. Now you can take me to the spinal office. If you love him, my girlfriend is an offense. You can take me to the spinal office. If you love him, my girlfriend is an offense.
Jagala kuyimbira oluyimba, kuyimbira oluyimba, erinnya lyo ndiyimbe mu luyimba, ndiyimbe mu luyimba. Jagala kuyimbira oluyimba, kuyimbira oluyimba, erinnya lyo ndiyimbe mu luyimba, ndiyimbe mu luyimba. Nze nneesiga nkutwale ewaffe, ewaka nkukuba embaga, eyekika baby, baby. Let them know this, nkwagala era nkufiirako. And you have to know this, twesaana like Romeo and Juliet. Wampamba wanefuga obusomi omubiri wonna wabuwamba. I go fight for you, I go die for you. Yeah,
eno love yange actions njiyita na mission, temoli bya devotion. Yekwe yampa bulavu portion, dota kwe wasika my attention. Yeah, yeah, bya nkugamba sisoma mu butabo. No, no, biva kumotima sikunyumiza bugelo. Yeah, yeah. No, no, natatumanya chimanyi nkwagala. My baby, don't take a wano kubanti okuswala. Baby, never leave me.
Jagala kuyimbira oluyimba, kuyimbira oluyimba, erinnya lyo ndiyimbe mu luyimba, ndiyimbe mu luyimba. Jagala kuyimbira oluyimba, kuyimbira oluyimba, erinnya lyo ndiyimbe mu luyimba, ndiyimbe mu luyimba.
Little more, Rocky Stars, everything is.